Abriga mganga nkubeterezi ndikayirira yari isho ryembaraga rukumurura bo muyitano rwanyayita kakunguru mukama wabushoga.